Kwa bedi ndani wekata, the fake money matata. The one kick is so faster, baby zima yodata. Shagetua minyama wanipatia, kati kati ya chia. Iweke weke, na vile unani susia, napenda yako tabia, seke seke.
Yote, yote yako chukua baba. Yote,
yote,
yote yako chukua baba.
Hadi unakera, nyuma Santella, Shoni Coachella.
Chukua baba.
Nipe kisela, chupi sodela, pera, mbera.
Chukua baba. Yote, yote yako chukua baba. Yote,
yote,
yote yako chukua baba. Baby weka, baby weka.
Na yueka weka.
Baby weka, baby weka.
Na yueka weka.
Leave you in some Kadogo dogo wala isimwaji Lake itabasam Naridhika mwingine sitake
Vile ulivyo mkiote mkiote Na mina sema wala isikwaji Mtam Oh mwingine sitake Baby nipedabua Napenda kini sumbua Sumbua Tunundogo zadi yapua Kama wazu natokua Tokua
Yote Yote yako chukua baba Yote
Yote
Yote yako chukua baba Baby weka Baby weka
Na yueka weka
Baby weka Baby weka
Na yueka weka 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 Na yueka Na yueka